wali wabino kenazude wange mchilo nebipo amula temutulo wali wachiloto kenalabe wange mchilo nekipo amula temutulo mbubili wansi nomusi ya masabafu kamilambu wansi agamba bintu byansi temime mazamu okuja kosikati iya mugambye kilira 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 paka wansi kilira 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 paka wansi kilira tochi wanagafu yali kusome sanga some sobwa na bumunyumiza waseka seka yawunzika na yaze wansi kumabiga sabo mutonzi bubeka na mubili wansi ebyo mukulu alikula kati naye nga bili wansi oba byonna bili waggulu mulokola gamba bili waggulu mbu bintu byansi tebume mazaamu okujako sikati yamugamba tumulinde nnyo lwaki tadda yesu lwaki tadda tumulinde nnyo naye lwaki tadda yesu lwaki tadda tumulinde nnyo naye lwaki tadda yesu lwaki tadda gwe singako mawonsongera ku tikitoko gwe ku tikitoka nti osanga kyanakiwala ku tikitoko nga kiseguki yaye kimayufu gwe lengera omuliro ono yesu wanadda ate omubbi tusiripinga bwelu kati omuntu agoyingewa obaddaawo omulungia yonna ku tikitoko gyobisanga gwe anti tomulinze nnyo naye lwaki tadda yesu lwaki tadda tumulinze naye lwaki tadda yesu lwaki tadda bem sani bem bintu bili wansi akuna malaba wansi bem bintu bili wansi bulaka taiga bino bili wansi ne bigi taiga bino bili wansi
namazi tuzajawansi.